Kalangidala macho ngobe shelintonda mina ngakusuka
Bona no sama umtshele ngempela ngabe wena uzoba nami forever noma mhlambe nje lento yesikhashana maphela lemali uzokhala amaphepha bag babhaya bafithi ngibabona behethwa behlekwa begcina bezihela themba lokho kimi never kwenzeka themba ukuthi uzobe yami umbrella mase zinginethu wena uzofika uthi baby cosette thanda kakhulu sengishaya luvalo kuzofika amajita azokushaya ngivalo cela utshele zonke ishili ngowakho wena olubamba siqinise uthando ngifuna uphithizele ekugcekeni kwambambo mnikele othando Yazi ma baby ziningi zishile zingono kunami ngevukuvuku kodwa ngiyacela ungaphephuki baby noma seyifikile izivunguvungu kumbule mina nawe suka kuthi umlando wethu sandu ngagcwala ibhuku thanda kakhulu mina nawe love you si noju fike enhlizweni yami wababusiswa kwathi ho you my boo sbutubutu kuthanda straw noma ngilele I see you kula ngawe I see you bamba isandla sami nami ngibambe sakho thatha ubambo lami nami ngithathe lakho nami ngibe wakho
Wadalu tuenu yang ni.